TMTMusicMedia.com.
Buddha boy, you got a spill of shit. Sugar boy, champion boy. Nilikutana naye klabu, toto lake manyema. Nyuma wigo wigo fire, inacheza sensema. Kavu kavu bira kondomu, gori ni mfe uzima. Firibeti maimbio zangu, kitoka naenda kupima. Goma, naku wake up, wake on back a money. Siku wangale usoni, nyoka osame pangoni. Weka wese, tunapenda gawauni. So, teke teke, michezo ya kuramba koni. Weka iweke.
Life no stress, dia goro. Life no stress.
Weka pause, bonga chairs au na doors. Itashisha mwite na laws. Itanachiga party au balos.
Pesa chafu, loo safi. Nite baili ni kuite mlafi. Afu chafu, mali gafi. Zote zangu wakuna milafi. No stress, no stress, oh.
No stress, no stress, oh.
Ain't no stress, no stress, oh.